Rosali teni wa mine mboko na lebo High level Tonado MG SD the legendary
Hiko munga tamine ni zanga Kuna mubala gizeze ni fosanga Usawa tanga kulina ni pire ande Bamuna ni kowali na ni nyande Holy Ghost fire Sabata kulini nanue Male mulize ni fosize ni swalelwe Amulati kulini kute mama nyando Musabata kulini betonado Holy Ghost fire Nili Holy Ghost fire
Ghost fire
Mutio ni mama fufa mina sina kachio chio Mandu ya mina nikana ni iti sanga taithi Na ziva kizengata ndati zemuni faesi Zise ni kupile na zemuni file tabo Kutiela kukrasti fako na ya kalepo Mani alaba na animi kubamela Nifosa moku ngata konu musa ni swalela
Moya honi buyela ukambe nilirenti Valubasi kambiva iya puzikale fatenti Kumu ya niliva miupulo ya kupanda Bati mulimu Jehovah take it to the sender
Miko mungata mine nye zanga Kuna mubala gizo Ni fosanga Usawa tanga kulina ni pire ande Bamuna ni kowali na ni nyande Holy Ghost fire Nili Holy Ghost fire Sabata kulini nanue Male mulize ni fosize ni swalelwe Amulati kulini kute mama nyando Musabata kulini betonado Holy Ghost fire Nili Holy Ghost fire Let's be the legend A.K.A. Ichakate Waka nilimuni paelele Kambe simi na baloni si kambe fani shwile Ezanga protecti anizi dizi Musabata ni vula ibiti ya pangile brizi Kie mingate ni tulanga miliko Mwendi kambe ni wile inge li motala jeliko Utoto wela kimi na muni na nula Nisali mama zo kumina nikoni pangula Mwana nisazali fifi sabo kukubunga ngula Mwanti mela muli lo satani kwa utumbula Kona anili so Holy Ghost fire Kalibizo la muli mirula pela mesaya Mihiko munga tamine ni ezanga Kuna mubala gizeze ni fosanga Usawa tanga kulina ni pire ande Bamuna ni kowali na ni nyande Holy Ghost fire Nili Holy Ghost fire Holy Ghost fire Musabata kulini nanue Male mulize ni fosize ni swalelwe Amulati kulini kute mama nyando Musabata kulini betonado Holy Ghost fire Holy Ghost fire
Tana yeni kenelanga Kikumi na fela ndateko ni kumalelanga Linakoze muna moya wafula nanga Kibu musari ndate nimi na monife panga Mulimu musabata kulini nanue Kono satani wani tundanisa kuliniwe Monizi vile nisali mwamba ya goma Miliko ni koeta kimina muipima Nikuba mifapila mina kama ngwele Ni mweza libibu ndate muni hawele Milao yeli shumini kana nipeta Zata mire satani fa lina nikuteta
Hiko munga tamine nye zanga Kuna Mubala gizeze ni fosanga Usawa tanga kulina ni pire ande Bamuna ni kowali na ni nyande Holy Ghost fire Nili Holy Ghost fire Sabata kulini nanue Male mulize ni fosize ni swalelwe Amulati kulini kute mama nyando Musabata kulini betonado Holy Ghost fire Nili Holy Ghost fire
Said the manager, Fafi, Adama, Zaman Leo Bucks, Emma Guy, Negredo, Roy Lee Tex, 99 Maradona, Greenwood, Dismo, Bulambi Vitula, Skid, Commander CB, J Nox, Fizz Wiz, Philop, Visa Boy, Mick J, Kenzo, Mr. K Boy,
Westside Music Blog.net, Hot Hot Hughes Production.